mbal abad ana hulo fowru ka sakitoto baylo na bañaru waran nyaama don sembe seku sakiraabe gon le malfu e mangal men jowti o heraade kabaruji kartanaade sukaabe jokkolobe di sembe seku hono gorda da selli
le selli so nyaali buula sita toynde wolbe sunno mo ina wadde so nyaali
kebi fam usman nyaali buu e mamadou sama seku gonnion do e sembe seku do ngon nen ton hande
sabi iri lajandi robe be ben goto fu hulti ngari mudun ndana mem haala mudde le ben journal meden cektam memude kabaru ben kanko allah hino yafu mamadou re hemdo ne dum do le yotere meden ben ko wiyete portrait
no biruda le fuddode kabaruji di le julde la yande rewbe hurtibe parake e ngadi e bodum en ka fu yalla ana ngardana ana leba no wattugol puddi ko wawi ngardindebe sembe sew
no jati so nyali wam buli em don tagdun yibe robe jogabe hakle mun en hana fe hina do imadraji di sifike le yotere meden kambe tendinobe hultiwide parade jawjati wajibi fewde debbo hurtido
alisise
fa tedinde finatawa kay nartude hebu den ngari watta so rewbe kurtibe kanyu enka ana wada puddi wakat julde laya haye wobe kanyu enka tampinta hore mu em jati
jabi den
ko gol wana waji faiso a wada yidum dum hatta ma wadde julde ne dum sabu so min kam mi wada yidum tampere mu dum ana mawni san puddi ana wakka ngari debbo puddi senda ta rewbe bama be kanyu be bama ka fuda gol debbo ana muddi san puri fu wakati julde mo wadde tay gora mako kanko ndoko hakkilaji bangal no bamondirbe hani wurdude woni bata jakite holti wiide puddi ana yida rewbe le kurtibe wada dum beedaare ngari ko dum yottinta be puda gongol ana wawi sembinde dewle mabbe de puddi ndi ana moddi san yo leki aljanna arande puddi watan so anda debbo bamaado nyalom hande one rewbe bamaabe heybe ko heewi mu en fu yida puda gol wana hono moddi debbo bamaado puda gol han andireede dum hakka mo ngari puddi na famu dum wawa halal fatima on do ndoko hakkilaji lobbi bamondirbe kan narda rewbelle kurtibe be fu tinno puudo wakati fu sabi dum ana ngardina debbo san
sakiraabe o do mba hollitinde men ko ni hakkilaji modon do helloji amen facebook ko kanye konta x imo ngoji bakka session juin 2024 ana kan fuddude altinere jangonoga e nay lewru juin du semeseko
be mbara ngay temme do ngay chapanto no kambe imotobe hikkabe sabu mudun golirde humaninde landenal dido imuji de won ko yaltini yalla wajade kambe imotobe e le nokuji de
e semeseko non jati le ko hada dun ana hen nanugula telephone mudun e fa yotar be sini imo ngoji di puddi be kadan himbe nadde le nokuji di ngatte
don to be do yo imuji di feewa osman
sambe seku en jaranto minyato sukabe jokolbe onoku njoini fedde noddiri collectif des jeunes dévoués pour le développement des tominya
fana mudu yo wadde imadara yirwere tominya kanyodun fide dabere no kala kulentri mu naji tominya na heba yeyede hultama jati e wattu irindi fedde nde wadi imadara ji kewdi
aral bar yabine ne adnar ndu yambini nyaloma kejana do sakukol yanngoji le wattu basiji
sumal nyali bule le mal do ben imadara ji kewdi tawede fufu jalla de kabar mudun on singa jogaji hulti wide bonondaji di na jukiti rufufu bangal merna hayabe bulleji dum gatadi dun ko buri hewde hala mudun memata ke burfufu le jogaji sahal leydi ndi
le din gondi leydi on jengaji gondi wadde imadaraji ana hen women in law and development in africa datto habu goji ngade do di golleji kedana madam ajawiya koyi uma dahi kanko on coordinatrice regional wildaf tombouctou du facitango alisise
ana meti min tayki ga adadu suka be rewbe be yimbel samata do mu em ana wondi yarde yeso kulleji kewdi sabbi bini dum go o mudum ni o basi gondo ni saha leedi amendi ila hitan 2012 dido bal mudum do ana yarugol fa jabbito duru guji di ko yottito rewbe chapantato yom be yimbe sami do mudu em wonbe min jubbi sarabe yoga be ana hula nabude halaka lam miden jogi dati kewdi pabutodi kabe rewbe fayato worbe bangal dido golleji min ngada emission do radio min ngada mabbe joda halaji miden jiltana be du filmaji
na baten e minima ka yontrende mini magga handen ana fawi do kabaru gollerde mawde leydi meden di sembe se ko da andide na
donc an me sedo Ousmane Nyalibou ka non holta wi de do gollerde yo nuule jati gollerde leydi ndi dum fu tawede yimbe le hobbe andana de ne fevri yalla ne bedro famu kettana ko Isa Umar tugul hewni do fustam Umar wagalo e sitasidi
ciude gollerde mawde gonde leydi ndi kanyen goni bernde laamu o ka ko heewi sukabe jukolbe anda no de do gollerde mawde ngori anda do ko ni golle majje
ko wami hisade tan duyo hoore jo leednin kay ko noddirte cour constitutionnel portal hot cour de justice de nanal mudun le universite ngaji amendi di kulle kuma fami tangde mudun sanne di kulleji kany jaati wonko facintinta laamu de leedi kay honane leedi han marrede sabi son de kulle wala tan tan an wa hala jaati wi leedi wala yirwere du wala
ma jirab ko
mi citi de winde nuygal serengal yewta le leedi meden di hitande 2023 de do ciudi gollirde fu golleji mudun baylitama professeur mohammed touré andan do kabaru gollirde mawde le leedi meden di holliti wi do wajibi sukab jokolbe anda no leedi ndi wonde e yarde
di kulleji ko facci dal leedi an wa narta de gollidraaje leedi ma sariyaaji di leedi bami go mudun an wa fudraade hoorjo leedi nin kay gouvernement makko e député en partare cour suprême di enanal mudun e conseil économique une tirse sanne to biddo leedi fu anta de kulle ko sifoto laamu kay honene leedi han yarde
et le fonctionnement de ces institutions
fa be do sukab jokolbe pama no gollirde laamu de ngori kanko andan do kabar di do ciudo holliti wi de wajibi jottinobe kabaruji be pammina jamarnde non watta soko dartete ko hebe
sembe seko linde yontera dandi eden goni en boy yonki studio tamani kany en nantinobe kabaruji gombe le malifu ana goni e suno tiagal ko Mahamadou Touré yawti altinere jabbenende leydi Centrafrique bangi Mahamadou o journaliste andado sanne bawdo do golle mudon illa fuddode hejoji gondudden dido ni programme jeune ko idi mako ana gonno hen sanne do kabar mudon
non jati Ousmane Nyalibou be mbiyanno odo jokolle inde andite do studio tamani do ko andal mako golle o jonno ko Allah gollide en jitraka donade mo tan to do hawran mo dina aduna rundu yalla be do famu ko golli ko jabbi kedana ko Isa Umar tugul hewni do fustango alsisi
o goto yimbel arandereebe imminbe so darne koyde mudum heejoji kertanaadi jokolbe be gondi dom hedaad jom Mahamadou Touré yo journaliste jogino do andal hono no sedirto kanko Assetou Kanté goto e gollidi do e mako e do projet o dubi kewdi
il avait toujours
mo jogino hakkilaji kesi no min gondino yawtaade heejoji kertanaadi jokolbe le hakkilaji di holitiidi jokolbe hewbe kettobe heejoji amen di ka faami kany em do himmeji mudum em ana hunchene hore e do studio tamani fayso min bettike heejo kertanaado jokolbe kanko Mahamadou Touré o journaliste andaado sanne du le leedi amen di do halaji ka Fatoumata Togola e Aissatou Cherifa Bari goldibe mako halti dum
sa voix était une force
hal mako yo sembe wonno e juude yimbel be ngala hal on wadanno do reportage ngaji do kulleji tabitidi de yimbel hewbe andaano o haltana nomme ko andi el golle yottingul kabaruji neddo annodo sanne saliyaji kan jokkede nantingul kabaruji o mo teddi nonno di dum
ki le respect
tinnaade e golle mudum wadirde dum no haani wadirede neddaaku do woni ko kanko Mahamadou Touré o yappani yimbel gollobe e do heejoji kertana jokolbe bendo yimbel idom chakitibe Sefat Jombe ka annarda journaliste en fu gombe le leedi amen di tinno jokkito lawol gol o nangino gol
sembe se ko sini anani kita kulu ani bodufo hedo no hakkilo ma hollede
Ousmane Nyalibou kita kay ni ande dun kay region Mali
hay non jati yedum tariki hayde kita e ngeybe noddirta kita kulu ani bodufo fabedere famu kedan fuseni kita kanko no directeur radio mande gondo to kita to fode Moussa Diakité landure makodo fakitango alisisi
abon fade bodufo e hore warde kita kuru kan e kayaba dun wonno kaaje de jati kita andirten sabi dom sun jata waranno so jodo do wonno do fiyanno dabereji mako kan golleji fu kandi wadede le manderutu wala fu ko sindikaaje kita de kaaje bodufo do e hayre wotere na kaaje budu fuude ana leedin tinno nyeybe woni kodube ton sabi ko be koddi ton ko jaati wodi so de do kaaje takkondira
dun nabatan e kabaruji haro chal yontrende lay ko takita dunugol velo ana moyi sanne e cellal bi adama non en wadde sanne le wattu chakiti didi le boli bam ko do
nyal bi lotan video dun no beedade dido nafakaaji fufu do moyini dun ha wallu kay dun ben gulidal hakunde bibbe adama kambe to gotor may holti wiide ana hani himbe le hinno ben kabar mudu bangal cellal cal yalla dem be dor fam kedo ko mbarem kulbal hebani do fostangal sisi
almu allah jall yo dogotorom bilki sembe caldi bu golleji mudum nawri bangal bernde lewi mako donugol ni ko so nafa mudum ana momni san do bingel adama bangal cellal mudum
sur la santé
bangal cellal donugol ni ko so darne mudum ana momni san do bingel adam waddade ni ko so ana hada neddo utidinde en wada do so sikkor wasa hewde iya mudum fa jabito waddade ni ko so ana wada so giemada tekka idum haba sukulaji dum ana wada do so iyam neddo heba hendu ko han hebu
oxygene lesa
on do hakkile kana jabana gubal himbel donnobe nugosu bamako do be nodjerta bamako velo group le wikebdo on do hakkile do on Ousmane Makaveli o journaliste bamako photo ngaji galdo gubal ana wawi donde nugosu timmodo yontere fu kiloji kewdi min fuddi waddade nugosu tafum tiagal mudum gidrabe am wobbe tawti kam nyalo mo hande o mi hakke himbe sappo e jom wadda wol nugosu ana wawi latal sababu mi anda galluranen wurdi idu wawi buytude turki moter ngaydi hada wulare wadda wol nugosu ana wawi buytude nawtoragol motoji fa to taxiji
taxi
e don jibe dunde nugosuji le leje amendika ana narda kanon ko be lindi tinno mu inana du en lawi to be bawi dunde dido nugosuji yalla himbe hewbe wobbe ana tawta be le on do golle
e tiagal nyalo maji tatabaji e nayabaji yeltingol yagol coupe du monde 2026 FIFA warti do classe mudun lewru jendu leede burde forde e ballon
Ousmane Niali Bouleli odo classement o leedi malindi mursi place goto leerunde afrique place ji jeegom le adnarudu dum latto sababu latto chapade jobirde le adnarudu Ousmane Niali Bouleli
ngol wirfitagol tiagal ana fawi do pide didi de egle ngadno ko sakiti dun e ko gana hawnobe d1 e ko be dunkundir e madagascar 00
Ousmane Niali Bouleli min mel ala hande dum timita kawru amen hande na hono
non jadi sembe se ko ajarama sakirabe ngon le malfi e mangal mudum en jootun hedaade kabaruji kartanaade sukabe jokolbe wassalam